ateko okulira omusango gw'okutemula abaana bana ku ssomero lya Gaba Early Childhood Development Center kutaataaganyisiddwa enkuba olwaleero ebaddemu embuyaga ey'amaanyi okukakkana nga kkooti eyabuse anti weema omutuula omulamuzi embuyaga egisudde. Christopher Kelonium yagambibwa okutemula abaana bano ku ntandikwa y'omwezi guno. Leero omusirikale wa poliisi Harimana Barnabas ava mu kitongole kya poliisi ekinoonyereza mu kubuzi bw'emisango nga kyeyambisa science ow'ekikugu forensics aleese ebizibiti ebyakolebwako. Kakati mu bizibiti byaleese mbaddemu byategeezezza nti birumookero anti mubaddemu akambe akaazula mu kifo awaddizibwa omusango nga kaligo entakabutonde bwe baagyekebejja yekwatagana n'eyookero.